Cabinet here today, Monday, State House Entebbe, Chairperson wa Cabinet ya President, Oweekitiibwa President, twice ebintu bingi, ekisooka, Minister of Health yabulidde Cabinet, n'aginyonyola okumala okuzimba eddwaliro ery'emulago ery'abakyala erikugu n'okugenda kuligulawo mu butongole. Era ku lwokuna, Cabinet egenda, Cabinet yonna ekulembedwa Sub-Minister, Prime Minister wa Uganda, Noguru Hakana Ruguna, tugenda mulago kwerabirako n'amaaso gaffe eddwaliro ly'abakyala erigenda kukola emirimu y'endwadde engumu nnyo ku bakyala, those complicated cases.